just person.
I am a
be careful.
Shaman stop on this is hard. Mr. Gray.
Very sweet is the mass. A panapato chinjaka with a bust. Tiri badu take on the matagas. Chichi chamera in me what you not trust. Thank you, Lord Jesus. Nairo, Gomura Taguno Pizza. Bongo Wacha for Bongo Wacha Tisa. When you capon on Jimmy Makati Wunza. Thank you, Lord Jesus. Nairo, Gomura Taguno Pizza. Bongo Wacha for Bongo Wacha Tisa. When you capon on Jimmy Makati Wunza. Thank you, Lord.
Zikai, 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 Mari Wangu Zikai. Ah, Zikai, 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 Isha Wangu Zikai. Tenzi Wangu. Baba vangu, mambo vangu, yokumbira kundiso.
Kupa kule njitanga, apati masanga, andidisha kuzonzu ya imenge anga. Waisu fambi sasa iba nuve kutanga, haba yusharana wajisa za matanga. It's gonna be alright, kire kerere marichi na mboka nganwa, tanga tiri otai. Thank you Lord Jesus, na ilo gomura takuno pizza. Bongo wacha afa, bongo wacha tisa. Nika panu ndi mimaka.